dab hoogun u jeesaday khasaare maaliyadeed iyo waliba ku kahay guryo ka yaala bartamo magaalada Baydhabo gaar ahaan agagaarka ka waanweynaga Hilibka. Dabka waliba marshay hore uu ku bilaawday fiil koronto oo wadimaasa ku dibna waliba uu saa ka wada faafay qaybo shal duman ee dhamaan guriga. Dhamaynta dabka waliba qaadatay saacad dhowr ah. Walibana haano kumide dadkii goobroogyaalka ku haayo ku hadalena iyo aan helna wal gurmade markii lagu reeba dadka ku baaldhaway meel uu markaas ku kaahay dabka. Haano kumide dadkii isku lahayay guriga iyo goobroogyaalka qaybta ku haayay damyowka dabka iyo wayba iyo sharaxaad ku biyana waliyaaba sababi dabka iyo qasaaro uu sajeysaday.
Alxamdulillah shukrulla wal ilaahay lan mahadayno shukru iyo geek qamna may waali awlaadnano ka dhiman geeka hadii meedna yaalo fan mas'uulaadno ku gubdo fan iyo geeka dib qaba lahayni alxamdulillah maal adduunyo waa la helaa guruhun waa noo gubdi guruhunna maasay marka hore ka bilaawatay maasadan taxa ku bilaawatay annagoo oo arday iskoolka kooyakooy ilbaabkii afuri haddii baa gali mankii oo ooga waa aragay hoori qayli amankii si qayliina dabkiyaa isqabsaday dad dhalinyaraha nuun la helay waa in gurmadi ilaahay umudis dhanga aan isku kooyti alxamdulillah shukrullah idi waynayn dami saaseetmayn oo maqan dahab badan oo maqan oo idinoo ku gubdi hata walaagan dadkun dhulka sun fatashahayaan dahabkeela ku weydiyaay hoob la hela qeyr hoob la waayana alxamdulillah shukrullah geek naf munoogona anagu munoo dhimana maal adduunyo wasaq leeyo ilaahay kii wiinu waa sisaay shalay dasi hadan roob haan way dhisadee alxamdulillah shukrullah wal ilaahay mahadinoo qabna haddana saase ogaada sanasiin beekon wayn sheegay intii oo maasidun kati hataa booyid biya laaniila deeru waa ilaa idinku mushaas amisataan lahayn wadankun dowlad ku dhisan wadankun dowlad ku dhisanta yaa booyidun inta ku waayna geeka idaayna mushti booyid laana idaayna sidanka mushti haddii awlaadniinka jarnaana saan damaada fanay beeko taleefan intirna noo qabad waayta korontada lagnoo jaro waayna alxamdulillah shukrulla ilaahayna caymi dhalinyarinin gurmati oo biit kasta bilaan imagal yalininku gurmadi alxamdulillah shicibkayna iyo antay dariskayna helkayna yaa idaayna nin damiya yaa waan ka mahadiyaan ku shukriyaana markii dabka dami oo walaaba shal dhamaadan yaa nin kooy booyid oo shicib la tan nin shaani oo idib dantay bastay sanagati hada alxamdulillah shukrulla ilaahay mahadisa qabna wal ilaahay lan mahadiyo lan shukriyo qabna ilaahay qafuru rahim eeda ninka dadali geeka anagu ninka ku gubna alxamdulillah mahadi ilaahay iskale ilaahay oo wiil yam hadas kale geek alxamdulillah guriga dhanba gubday qasaar ma agalshay bikeer ma ka biine hata walaal way diway dahab sho dahab ayaa inta ka jarta dad kun dhul kun ku dugu ma arko ay tusan fatashoy sho dahab ay buuto inta noo ka jarta mobilyaal ay oo ay wiil ay noo ka gubdeen ee dundan wali agal ay ka jari bikeer ma ka biine ka mushan fartatan aad argahayto dad alxamdulillah shukrulla geek ma meedni yaal ama anagno ka dhimadi maal adduun leey ma aha walla helaaw ilaahay iskale ma hadii ilaahay iskale ma hada calaninka ayni oo awlaade aliinka bi yaan ka mahadiya aan ka shukriye
saar badan geed inta ka dheedey dheere leen ka jarna inkasta oo maana ma buu dafkan geek maana magaar baa ka dheen inta ma buu dhigay hay gurmad ma buu oran yaro inta maana ma buu meelan gurmati inkasta oo maana ma buu dab dab maana xumada hayta shaaba meelan ma buu shaaba dab ana ma ka aragay haafad garboon qoro meeroon qoro ku aragay marka saan gurmadi haroor la inta kooyni dab dabmi dab dab bismillaah waqti dab dab isma ana ma buu inta idin ka dib goonayo marka dhalinyarta la dambi biile ka dambi yani
biile ka dambi yani bi baa
ma buu shan biyo diriska ma ana ma buu la ku dalda leel ka dambi yani biilan inta ma ana dib dab ku goonayo dabka digay kala oo taase dawladdu walaal farantaran daro digay kama buu iska ma ana ma buu dab dab isma soo bil tan waa fadhiida dal marka kalba dhiyaas
mudooyinkii la hadhaafay waliba magaalada Baydhabo ka badaday dab ku kahi fiil koronto.